This song was created using the N-Track Studio app.
Mtumelo yangu amekuja kwangu. Mtumelo yangu wapo ndani kwangu.
Venture tuizi,
piga mawe,
piga mawe.
Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Shazama ndani, tafanya nini? Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Washazama ndani, tafanya nini? Kama mefata pesa mnaweza chukua. Kama shida TV sabufa chukua. Kama mefata pesa mnaweza chukua. Kama shida TV sabufa chukua. Ila chondelo yangu tumsije mkaniwa. Tu baby wangu msije mchukua. Mama mama. Mana namtaka huyo, nampenda huyo, namlove huyo, wa ubani huyo. Mana namtaka huyo, nampenda huyo, namlove huyo, wa ubani huyo. I make a make us again.